Chidongo chigunda chileta uo Chileta uo Dawa za molimu majiki mkwe Ndawa vwe koza koza Molinga tandawa Kate we made a decounta Zikilizo kugambe You're looking good Little was easy
Chanda change,
now
it only one
day. Allow my son.